dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Nchuti bakunze b'ikiganiro dusangire ijambo kuri bya Amerika ndabasuhuje n'abahikaze mu kiganiro cy'ubushize mugenzi wacu Eric yabagira ubusa yibanze cyane ku bibazo by'imikorere n'imicungire y'umutungo mu makoperative y'abamotari mwumvise ko mu Rwanda habarurwa amakoperative 172 y'abamotari agizwe n'abanyamuryango bakabaka 2025. Ubugenzuzi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bwerekanye ko asaga miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda yanyerejwe, abasaga 200 bakaba ari bo bakurikiranyeho kunyereza imitungo y'abanyamuryango. Muri kino kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku bindi bibazo by'insoba batwara abantu ku mapikipiki bahura nabyo, ku buryo bavuga ko kuguma mu makoperative ari ubukoroni kuri bo. Bamwe mu bayakoreramo bavuga ko bakiye arimo nko kugura inzira, naho ubundi ibyo bari bayitezemo atari byo babona. Ubuyobozi bw'ikigo ngenzuramikorere mu Rwanda RURA buraza kugira icyo buvuga ku bibazo byo gutinda kw'ibyangombwa biha abamotari uburenganzira bwo gutwara abantu n'ibindi byinshi. Ntimujye kure. Ndatangira nganirana mu Rwandashyaka. Uyu akirangiza amashuri yisumbuye yahise atangira gutwara moto, amaze umwaka gusa akora aka kazi.
Batubwira kwibumbira muri koperative kuba bafite inyungu, ariko nta nyungu zigaragara ndabonamo, mbona ntanga amafaranga gutyo gusa, ariko nta nyungu zingarukira nk'umunyamuryango nabonamo. Nk'uko mba naraje n'ubundi nibumbira muri koperative nzi ko igomba kumfasha. Buri kwezi dutanga 400,000 byo muri koperative, hari ibyo bita inyunganira mushinga, ngo umushinga nasanze babitanga. Namwe murabizi cyane kubona amafaranga kuri iki gihe umuntu yabona yavunitse cyane, kandi iyo yatanze ntubone ibyo inyungu z'ibyo amafaranga watanze yakoze birakubangamira cyane, kandi nawe byakubabaza. Nawe urahanga
ubona ufite nk'igihe kingana iki mu kazi k'umumotari mu myaka iri imbere?
Njyewe nanone hatuvugana nabivamo, ariko nuvuga ngo njyewe mfitemo nk'amezi 5 ntabwo numva nabirenza, kubera ukuntu mbona hawe umusibazo by'ibibazo byinshi cyane.
Hanyuma weho umaze igihe kingana iki mu kazi ko gutwara abantu kuri moto?
Njyewe nagiye mu kimotari 2010, ariko maze umwaka ndatwara moto. Nakoze impanuka ngo biba ngombwa nyine ko mba mbihagaritse. N'ubundi
ubwo mu myaka 7 warumaze utwara abantu kuri moto, tubwire icyo warumaze kugeraho wakuye muri koperative.
Ndahana urushinge.
Cyagenze bite mu myaka 7 yose kuba ntana urushinge?
Ni ukuvuga ngo koperative ikintu yakugezaho kiretse ubaye uri umuyobozi, naho wowe wo hasi icyo ushinzwe ni ukwishyura borodero, nta kindi utazishyura nyine bakagufata bakaguca amande, nta kindi. Wowe wo hasi nta kintu mbese yakumarira.
Iyo dukora inama badusobanurira wenda imigabo n'imigambi wenda ya koperative, ntabwo batubwira uburyo amafaranga yakoreshejwe nasigaye n'igihe tuzabonera inyungu zayo.
Mukumva muranyuzwe se mugataha cyangwa murabaza?
Ino nta myigaragambye bari nase bakwigaragambye.
Ariko wabaza ugasobanura.
Nuvuga ngo ibyo udasobanukiwe uraceceka.
Niyo mahame mugenderaho?
Oya, ntabwo ariyo mahame tugenderaho, ni uko gusa bitewe wenda n'imiterere yacu nk'abanyarwanda tugomba kubaha turi abantu bagira disipline. Nuvuga ngo ntabwo ibintu ubikoze uri kubona ari ibintu bitakuzanira inyungu z'ako kanya, ugeraho ukabaza ibyo udasobanukiwe ukazabisobanukirwa na nama y'ubutaha, ariko ntabwo ari ngombwa.
Nkawe ku giti cyawe mu myaka umaze, ni iyihe nyungu umaze kubonera muri koperative?
Oya, koperative yo nta nyungu, nta
nyungu iba muri koperative.
Nuvuga ngo ubundi dutanga amafaranga 400,000 by'umusanzu wa buri kwezi. Baba muri ibyo 400,000 tuba dufiteho 1,000,000, navuga ngo ni cyo ubwizigame bazaduhereza wenda umwaka ushize bakazayabara, niba ari amezi 12 ufite wenda imisanzu 12 y'umwaka bakazaguriza 12,000. Ariko muri ibyo 12,000 nuva ngo yasigaye yana, ntabwo uzajya kubaza ngo besi yakoze iki cyangwa se byagenze bite, ariko nuvuga ngo bakubwira ko bakiyubaka bakakuvugira projet zabo ugategereza ko wenda za projet zajya mu bikorwa ariko nukuvuga ngo barakubwira ngo tuzagura parcelle tuzubaka inzu bigahera muri ibyo ngibyo kugezana n'isaha wenda niba mbibeye nta cooperative ifite inzu yayo hano mu karere ka Rubavu nayo
none niba nta nyungu ubona muri cooperative kuki uyigumamo
okay icyo ni ikibazo cyiza nukuvuga ngo utari muri cooperative ugafatwa utari muri cooperative wahanwa
nande
ni inzego zikuriye amakoperative yaba iniyo yaba na police baguhana bitewe n'uko utabarizwa muri cooperative bivuga ngo muri cooperative yurimo uhabwa jire utari muri cooperative ntago uhabwa jire ubwo ngubwo rero wahanwa nyine urabyumva n'uko kujya muri cooperative ntago ariko twabisemo kwanze izo cooperative uretse wenda badutekerereza ntago twebwe cooperative ntago zinavuyeho ntabwo twabaduhona reba nk'ubu wenda urugero twahitamo kuzivamo
kero maze kugeraho nyesha kodi muri cooperative kubwange bunari nayo kubwange numva ngize amahoro nayivamo kugiranye gumemo
bisobanura umwe
je ba numva aribwo byanshimisha cyane ari nabwo nagira inyungu nyinshi kurushaho je mbona nyine mba muri cooperative gusa ariko nta kintu mbona nyine ndinjiza ariko nta kintu mbona nge sohora muri cooperative mba
je maze imyaka ine muri mototherapy nimba ubarizwa muri cooperative mwa buri amugenzi wanyu nuko yabigarutseho ukaba wakora imanuka kandi usora buri kwezi bibaze kumara imyaka ine usora bine bya buri kwezi ariko ukagenda wakora imanuka ukajya kurwarira mu bitaro ntagire cooperative igusura kandi uyibarizwa ngo usubire wavange kumariye
ahazaza hawe muri cooperative mubona hameze hate
wahateganya ruko ubona hari icyubona muse wateganya ngo nzagira kuri iki ntacyo ubona winjiza umuntu a planninga kubera ko afite icya planningiraho nimba cooperative ngiyewe nyibamo nkabanyisorera nta yindi nyungu nyibonamo nose napanga umushinga w'ikintu ndafite ndazabona ntabwo byashoboka
namwe tuganire ni mu kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika hari abari kumbwira ko mu myaka bamaze mu makoperative nta nyungu barakuramo mwe mumaze mu gihe kingana iki muri cooperative
imyaka nk'ine
ni iki umaze kuvana muri cooperative
ariko cooperative se ntacyo pe
gute
gusa no kubamo gusa kugira ngo umuntu amenye habarizwa ariko nta kintu umuntu akuramo kuramwe kiza
ntabwo bisobanutse ariko kuba mutanga imisanzu hanyuma ukamara imyaka n'uvuga ngo nta kintu na kimwe urakuramo
turayitanga nyine ku muri bwa buryo kugira ngo buri wese amenye ahabarizwa ariko nta kintu cooperative tumare muri nyirizina ese kuki navuga ko nta kintu cooperative imariye
nta kintu na kimwe buriya cooperative imariye
icyo imariye gusa no kubamo gusa nyine nta bintu rwa gukorera mu kavuyo ariko nta kindi kintu kizima nyirizina imariye uwumva buri wese burya n'uburenganzira bwo yumvishe atakeneye kuba mu icyo gikoroni yagurisha akishakira ibindi yindi mirimo
ubwo kuba muri cooperative bifata nk'ubukoroni
cyane ko nyine dutegekwa kwishyurwa amafaranga tutazi iyajya niyo mpamvu uvuga ko rero ari nk'igikoroni kuyatanga kugira ngo ubone gukorera
amaherezo mubona ari ayahe
amaherezo se amaherezo ni ugutwara moto nyine
ni
ugutwara moto waruha cyangwa ugahindura imirimo se tu
yemaze mu myaka 10
muri iyo myaka 10 nibihe bibazo wabonye bigenda bigaruka mu mikorere isa nk'aho idahuyitse y'amakoperative
ubundi cooperative nuko twibamo kubera itegeko wenda ko tubyumva ku maradiyo ngo amakoperative hari cyabamarira abantu ariko ngiye ku giti cyanjye nta kintu ngiye muri cooperative tumariye icya mbere nk'umuntu urarwara cyangwa wenda ukakora impanuka ukajya nko mu bitaro ukamara nk'amezi nk'atatu nta muntu wakugezeho igihe uviriyemo wenda warapfundikanyije cyangwa waragurishije n'akantu kawe waba wicaye nko kuri moto umunsi umwe akakwiruka ati sana imigabane y'abandi bagejejeho tumaze ameza 10 dutanga nawe ugomba gukomereza ahandi bari bageze ubwo none urumva n'ibyo ngibyo ngiye ku giti cyanjye mba ntacyo babikumariye ngiye mba nkuri kugura inzira kwa kundi amafaranga batwishyuza niyo nyatanze banzi nkundi kugura inzira kugira atagira umuntu umbangamira mu nzira cyangwa akankereza ngiye niko mbifata mbese bameze nkuri kwigurira inzira yanjye kugira nitambukire nigendere mbona ibirayi by'abana
tubwire wenda wowe umaze igihe kingana iki muri mugabo gutwara abantu
ngimaze nka nk'umwaka ariko ibyo naboneye mu kimotari nabonye bitarahandi
nk'ibihe tubwire wenda mu tunyuriremo kugira ngo abatwumva nabo babimenye
icyo nabasha kuvuga ni ko cooperative badutega kwibumbira hamwe leta ariko inshingano zo kwibumbira hamwe ntabwo cooperative izuzuza niyo muryango ashobora gukoteza umwaka wose n'imyaka ibiri imyaka itanu niyo myaka itanu ukaba nta nyungu ashobora gukora muri cooperative kandi irakoteje amafaranga cooperative zirahari niyo myaka itanu bari mu ikode nta na metero n'ebyiri z'ubutaka bigeze bagura nta gikorwa cya cooperative gihari niyo myaka icumi ariko umunyamuryango we atanga amafaranga buri kwezi ayo mafaranga by'ukuri uburyo anyura aho anyura ntabwo tubamenye ariko tujyamo ari nk'ubuhungiro kugira ngo byibuze tugiremo byitwe ko turi muri cooperative ariko nta nyungu nta musaruro dutegereje twiye cooperative kuko nk'amafaranga dutanga ntabwo ducuruza ariko tukuma ngo cooperative yarahombye niba amafaranga dushora niba ari yahomba ntabwo tumenye ngo byagenze
imwe mu mpamvu yatumye abamotari basabwa kwibumbira hamwe harimo kugira ngo boroherezwe kubona ibyangombwa bibemerera gutwara abagenzi bizwi nka autorisation de transport gusa magingo aya bavuga ko ahubwo byarushijeho kugorana kuri bo
nkanjye nigeze gutanga amafaranga nyigura moto namaze amezi atanu narabona autorisation ubwo kumva ko nagiye mu bihano kugira mbone autorisation nari nagiye mu yindi cooperative bisaba gutakaza amafaranga n'ibihumbi bigera muri 60 bigera muri 70 kugira mbone autorisation y'ibihumbi autorisation nshyashya ya moto nshya nari naguzwe nari nkuriye kubonera nk'aho ari ubuntu cyangwa se nkayibonera kuko naguze moto nshyashya uri kumva ko natakaje amafaranga menshi cyane kumva ko ntabwo biranozwa biracyari nko ku 10% muri rusange
njye bambwira ko ngo bikiri muri rura bakiri kubikosora ngo bakambwira ngo ejo bundi nzajya ngo nzajya Kigali kuyizana ngo ejo bundi nzajya Kigali kuyizana nuko byahoze moto nyimaranye imyaka irenze ibiri sinzi na autorisation y'ukwisi ubu ni ukugenda nk'inyeshyamba nabona polisi ngakwepa nabona polisi ngakwepa ni gutyo ngaho ndakinungira
mu muhanda nyine ni ukubona polisi ukwiruka ubundi wabona aragiye kunyagaruka aho wari uparitse nta kundi tubaye mu buto mbese ni ikibazo duhanganye nacyo cya autorisation
cyo kumara umwaka n'ibiri utarabona autorisation rwose tubona ibintu batusizemo ari ibintu bivunye cyane kandi binagoye kuko urebye imikorere ubu yabaye mibi cyane kubera kuri byangombwa kandi mbere umuntu atatunga autorisation bwabwo ari uburangare bwe ariko kudatunga autorisation ni impamvu z'ibibazo bya rura n'amakoperative nyine
muri iki gihe tugezemo analogue twayivuyemo tugomba gukora ibintu byihuse nk'ubu ngubu turi hano aka kanya areba ku tariki nkasanga autorisation yange yarashize nkahita nyaruka hariya nkibariza ibya autorisation nkavayo nyizanye nkakomeza naho ubu ngubu ukuntu dukora twebwe ubusanzwe dukora nk'abazunguzayi nk'uko bakora ntabwo ari ikimotari tugikora ni ikizunguzayi urumva ni ikibazo kiriho nta kimotari nkora ni ikizunguzayi
ni ukwicara ducengana na polisi wamubona atambutse ukiruka ari ikibazo n'ubundi cyaturutse muri leta ubwayo barapfa benshi ahubwo uramubona ugakata imodoka iri inyuma ikaba irakwahuranyije usanga se dukora twishisha kandi bitari bikwiye
uburyo bw'umutekano ntabwo dufite kubera ko mu gihe nakabaye mbufite ni igihe nagaparike ndi kuvuga ntibyangombwa ndabifite nabona uriya mupolisi ni umuntu nkanjye ntahagarara ibyo mbajije nkabimwereka ariko niba ntabyo ndiruka kubera ko niba mbonye polisi iturutse hariya nge ndiruka nkize iki y'amafaranga 10,000 bagomba kunyandikira kandi mu cyumweru bashobora kunyandikira inshuro 7 zose kubera autorisation
kuko iyo abonye umupolisi mu muhanda byanze bikunze asubira inyuma yirukanka cyangwa se akamunyuraho yadubuye moto ku buryo igiturutse imbere adashobora kubona uburyo yagihigamira
ubwo mwasaba ko cooperative ziseswa abantu bagakora
niyo zavuga sinacyo kuri twebwe zivuye rwose kwajya no gutera gituro mu rusengero
icyakora umuvugizi w'ikigo ngenzuramikorere RURA ashimangira ko kwibumbira hamwe kw'abamotari bikwiye kuba bibabera igisubizo aho kubongerera ibibazo kuramba Anthony niwe muvugizi wa RURA
twaje gusanga gutinda kubona ibyangombwa bidaterwa na RURA ahubwo biterwa n'abayobozi b'amakoperative y'abatwara abagenzi kuri moto kubera imiyoborere itari myiza mu makoperative amwe n'amwe aho twasanze rero bipfira naho usanga abayobozi b'ayo makoperative baratindaga kuzana amadosiye muri RURA kugira ngo dukore ibyangombwa babitwarire abanyamuryango b'amakoperative ndetse hari naho twasangaga hari aho bafite imikorere mibi aho babitinza kugira ngo abamotari babahe amafaranga y'amatike yo kuzabizana i Kigali bakabaha amakuru atariyo
hari n'amakoperative amwe n'amwe gusanga yarigeze kugira lisanse igihe kimwe ariko yarangira ntibongere kubona indi ku buryo abanyamuryango bayo bose ntabwo bashobora kubona autorisation bigasa nk'aho bari muri cooperative ariko bari mu kintu kidahari abo ngabo b'umwafashe zihingamo
aha iyo ni nayo mpamvu twavuze ngo reka tujye online dukoresha ikoranabuhanga umumotari ku giti cye atazazira amakosa y'imiyoborere mibi ya cooperative icyabiteraga hari amafaranga bishyura regulator bishyura RURA y'izi serivisi tubaha ayo mafaranga nubwo ari make kubera imiyoborere mibi barayaryaga rimwe ugasanga bananiwe kwishyura bagiye mu birarane cooperative yahawe lisansi iyo idakoze icyo yaherewe lisansi birumvikana igihe kiragera iyo ije gusaba lisansi tureba niba koko izo moto zishyura nk'uko bisabwa n'amabwiriza kubera ikibazo cy'imiyoborere wasangaga ahubwo abayobozi b'amakoperative bazana moto zitabarwa muri cooperative bakatubeshya ko ziri muri iyo cooperative wareba muri system ukabona wenda ni moto 200 wenda kubera ko bazishyizemo ku nyungu zabo zikaba muzigo ku banyamuryango nyakuri. Twe ntitubimenye nkarura. Buri moto irabari gukurikiza uko bazitanze ku rutonde. Bajya kwishyura ugasanga abishyura ni ba banyamuryango wenda ni nk'ijana ni bakeye. Umuzigo wo kwishyura wamara kubananira kuko zimwe bongeyeho mu buryo bunyuranije n'amategeko zigendeye bazibuze. Wababwira uti nimwishyure bikabananira. Yabananira kwishyura birumvikana ntibabone lisansi. Ntibatubwire ikibazo, ntibagisobanure, ntibagikosore ugasanga imbogamizi zigiye kuri wa munyamuryango nyakuri wanditse. Ubundi wakaba yabona serivisi. Ariko ibyo twabitahuye ari uko tuganiriye n'abamotari twabasuye. Ni nayo mpamvu hafashe umwanzuro ngo reka tubashyire online. Umotari yisabire ku giti cye abone autorisation ye, akore yemye nta mbogamizi. Noneho koperative nayo isigara ikosora imiyoborere yayo. Ubu rero ntawe uzongera guhura n'ibyo bibazo kuko buri motari azajya mbere na mbere amenya ngo agomba kwishyura, kandi namara kubyishyura azi asabe ahabwe autorisation mu gihe kigufi cyane. Nanagira ikibazo yibarize agende abone amakuru.
Mwebwe murajyana ewe ngasigara nasimbuka umugezi nagwa mu kiyaga natera umuzomyi ukanga navuga ngaramikanga nakita bazicyatsi icyo mfashe tukajyana ewe dawe mana ishobora byose musaya marira nanjye umumugisha.
Iyi gahunda yo kwaka no guhabwa iyi serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga iracyarindiriwe. Abamotari baracyategereje kwijya mu ngiro. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo wihanganye Jean de Dieu mu ntangiriro z'uyu mwaka yavuze ko bitazarenza ukwezi kwa munane k'uyu mwaka iyi serivisi itaragera mu duce twose tw'igihugu.
Twabishinze rura kandi numva byarabikoze na platform za ICT zo kubikora irembo ibi byose biri mu nzira. Twari dufite gahunda yo kuzabatumira tukabasobanurira, ariko twihaye gahunda yuko tuzageza mu kwezi kwa munani biri restructured neza byose. Reka tuzabahamagare kuko nitwe dushinzwe ibya transport tubiganire umwibyo ngibyo bya moto. Gusa icyo nakubwira ubu nonaha nuko rwose iyo gahunda yose hari yo gukorwa kandi kazageza mu kwezi kwa munani effective mu gihugu hose.
Kwibumbira mu makoperative ntibubura bo bihutaza nkuko hari n'ababironka imbehe bagaburira. Imikorere idahwitse no kuba nta bugenzuzi buhoraho ku mikorere y'amakoperative bituma kuyanyerezamo imitungo byoroha kandi kubitahura bigafata igihe. Nko mu myaka itanu gusa ishize mu karere ka Rubavu honyine habarurwa amakoperative arenga 80 yavutse akabona ibyangombwa byo gukora ariko kuri ubu atagikora. Amwe yarahombye arafunga, ayandi asenyuka ku zindi mpamvu. Itegeko ryo mu 2007 rigenga amakoperative mu Rwanda mu ngingo yaryo ya 27 rivuga ko inama rusange isanzwe iterana nibura kabiri mu mwaka mu mpera z'igihembwe cya mbere no mu ntangiriro z'igihembwe cya kane cy'umwaka ku munsi isaha n'ahantu hagenwe inama y'ubuyobozi. Mu by'inama rusange iterana mu mpera z'igihembwe cya mbere yigaho harimo kwemeza abanyamuryango bashya no gusezerera abatagikurikiza amategeko no kwemeza inyungu zigomba gutangwa ku migabane n'uko zatangwa. Inama rusange ya kabiri iterana mu ntangiriro z'igihembwe cya kane yo mu byo yemeza harimo gahunda y'ibizakorwa mu mwaka ukurikira ikanashyiraho ingengo y'imari. Mukamusoni Furaha Jeannette ushinzwe amakoperative mu karere ka Rubavu avuga ko izi nama zikorwa ariko kenshi ntizigere ku ntego zazo.
Mbese ku bijyanye n'ubugenzuzi dukora mu turere ko inama nibura ziteganywa n'amategeko zikorwa, inama ziraba ariko zishobora kuba ntizigere ku ntego. Kuko inama hari inama igisoza umwaka iba igomba kubereka ishusho y'umutungo, hari igihe babereka ishusho y'umutungo rero ntibabereke ese aya mafaranga yakoreshejwe mu biki. Niyo mpamvu rero dushingiye kuri izo nama, dushingiye ku kubasura, twasabye yuko habaho ivugurura. Ariko mu myaka ishize, mu myaka icumi ishize, nubwo batekereza ko ntacyo bagezeho, hari iterambere bagezeho, babashije kwigurira inzu bahuriyeho, inzu bageze miliyoni zirenga 50, nubwo batararangiza kwishyura umwenda, ariko nyuma yo kuwishyura bishobora kuzababyarira umusaruro kuko barayikodesha kugeza uyu munsi. Ikindi rero kijyanye no kuba wenda batabagezaho umutungo, niyo mpamvu twahisemo ngo duhindure. Iyo umuyobozi agize ikosa rimwe rikagaragara duhita dusaba ko bahindura kandi bagatora, kandi nabo bakaba bafite ijambo. Umunyamuryango afite ijambo ringana n'irya mugenzi we, yaba ari umuyobozi yaba atari umuyobozi, abagomba no gupropoza akavuga ati ndabona umuyobozi wa koperative atatwereka isura y'umutungo, turasaba yuko yahindurwa. niba rero atekereza ko yatanga kubera kugura inzira yaba ataramenya uburenganzira bwe, ko niba umuyobozi amuyoboye nabi afite uburenganzira bwo kubisaba mu nama rusange umuyobozi agahindurwa.
Amavugurura yakozwe mu nzego z'imiyoborere y'amakoperative muri rusange zatumyemo ahurizwa hamwe nko muri aka karere ka Rubavu harimo y'abahinzi agera kuri 31 ariko yahurijwe hamwe asigara ari 13 gusa. Hanashyizweho ihuriro ry'abamotari mu karere ka Rubavu rigizwe n'amakoperative 12 afite abanyamuryango basaga 1500. Safari Philippe uyobora iri huriro avuga ko ibibazo byariho ari byinshi ariko ko bamaze kubiha umurongo ku buryo mu myaka mike iri imbere abanyamuryango baryo bazatangira kubona umusaruro w'ibyo bakoze.
Ibibazo bihari kugeza ubu tuvugana n'ubuyobozi bwari dusimbuye bari bufite imikorere yabo, ubu tuhanganye n'ibibazo gusa naho bwasize. Sinavuga ngo nanone wayobora udahana n'ibibazo, nibyo turi kugenda dusubiza cyane cyane ibyo by'imitungo amafaranga bariramanta cyangwa se kwishyura amafaranga menshi cyane cyane ikibazo cy'inzu twari dufite, ariko turi mu nzira yo kugikemura kandi vuba cyane.
Ese iyo buri mumotari yakumva ko yifitemo uburenganzira?
Yes, aho ngaho bagaruka kuri yose ariko iyo ariko wa wundi nanone umumotari wa wundi wa wundi wishyura umusanzu wa wundi ufite mu bitabo byacu uwo bafite uburenganzira.
Mu minsi mike ishize bamwe mu bamotari bo mu karere ka Rubavu bakoze imyigaragambyo bashaka kumenya iby'inzihuriro ryabo ryaguze mu 2016. Ni inzu yaguzwe asaga miliyoni 50 bafashe inguzanyo muri banki igomba kwishyurwa mu myaka 5. Ubuyobozi bw'iri huriro buvuga ko kubera imikorere mibi ya komite nyobozi yari imaze amezi 8 y'inzibacyuho, abamotari bahuraga n'ibibazo bakabura aho babibariza kandi ari nako bashyirwaho igitutu cyo kwishyura amafaranga menshi kuri iyo nzu badafiteho n'amakuru ahagije. Safari Philippe umuyobozi mushya w'iri huriro yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ingamba zigamije gutuma koperative ibisoko y'ubukire ku munyamuryango wayo aho kumusoromamo amafaranga gusa watabona n'inyungu kuri yo.
Aturifuza ko buri wese ava ku ntambwe agera ku yindi akazamuka ku buryo mu gihe runaka yicara akavuga atari ko kuba muri koperative ari cyo bimare. Nkatwe rero nk'ubuyobozi bushya bugiyeho tugiye kugenda tugirana imihigo n'amakoperative batubwire uriya mwotari wo hasi wa wundi utanga umusanzu muduhe imihigo muzamumarira iki noneho natwe dukurikirane ya mihigo. Ikindi kintu twifuza, turifuza yuko buri koperative igira igikorwa cyayo. Nubwo ihuriro rifite igikorwa n'urugero niyo nzu, ariko nibura na buri koperative igira igikorwa cyayo. Niba ari ikibanza, niba ari inzu, niba ari amamoto 10 barangaho, iyo niyo mihigo dufite. Ku buryo kuba muri koperative umuntu yicara akavuga ati wi hari cyo bimariye biba ahantu ho gushakira imirimo. Ndaguha urugero, narize ndangiza kaminuza naje gutwara moto mbona ari ahantu ngiye gushakira imirimo, numva ngomba kwihimbira imirimo ndavuga nti sinzarindira akazi, niho hantu ahubwo nazamukira byihuse kandi bifite icyo byamariye. Naho nahereye ubu ngubu siho ndi kandi sinaho ibitekerezo byanjye biri kureba kure. Nifuza rero kuba nawe umumotari wo hasi yakumva ko kuba byonyine ari muri koperative, kuba afite umwuga akora bitagarukiraho, birava aho ngaho bikagera ahandi bikazamuka, ejo nawe akazaba atanga akazi. Nicyo kintu nifuza nk'umuyobozi uhagarariye mu karere. Ndahamya neza ko muri iyi manda dufite imyaka 3 hari kizaba kimaze guhinduka kandi cyiza.
Hari abamotari bavuga ko iyo bagize nk'ibyago bagakora nk'impanuka, iyo agize amahirwe yo gukira agasubira mu kazi bamwishyuza ibirarane by'ayo mezi yose yamaze adakora kandi mu by'ukuri yari arwaye. Ibyo byo mubona hatarimo kurenganya abanyamuryango banyu?
Mu by'ukuri iki kintu sinacyemeza kandi sinaragihakana, gusa icyo nakubwira cyo gihari ubu tuvugana ngira ngo urabona ku meza yanjye hariho ibitabo, uriya nshobora kubifungura hariya ukabona abantu bafite kesi z'abantu twagiye dukuriraho iyo misoro bitewe n'ibya n'ibipapuro atuzaniye byo kwa muganga cyangwa se nuko umubona impanuka yagenze ahubwira ati navunitse akaboko ngize inkovu, urabibona nawe ukabibona ukavuga ati uyu muntu ngiye kumufasha. Izo kesi turazifite hano kandi bafite ibibari kuri tele barahari. Ariko hari nanone n'abashaka kudatanga ya mafaranga agashaka kugenda muri ya nzira, nk'ubuyobozi nanone dushinzwe kureba ibyo bintu, abo ngabo nanone ntabwo tubemera. Hari abagira ibibazo baraza tukabakira tukabahereza ibyo byangombwa agakora atishyura ari mu buryo bwo kumufasha n'impanuka yagiye ku kazi. Ariko nanone wa wundi ushaka kubyiyitirira udashaka kugira ngo atange wa musanzu wa koperative yazamuka iteze uwo nguwo usanga rimwe na rimwe rinaza kukubwira ibyo ngibyo iyo zo kese nazo turazigira rebyo ariko nta muntu byurenganira aho ngaho vema nta ni ibintu byumvikana kandi nta gushobora kwishyuza umuntu musanzu w'igihe atakoze ntago bibaho
abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki basaba ko habaho imikorere myiza ku buryo imisanzu batanga yagenda izamuka n'inyungu kuri ikiyongera basaba ko ubuyobozi bukuru bw'amakoperative mu Rwanda bwajya bukora ubugenzuzi bwimbitse mu buryo buhoraho ahagaragaye imicungire mibi y'umutungo bigakosorwa hakiri kare
Icyifuzo cyanjye rero nuko inzego zibishinzwe zakurikirana amakoperative imikorere yazo akajya banoza imikoreshereze yabo y'imisanzu dutanga nimba ndi umunyamuryango wa koperative nkabasora neza nkabanzi ngo nzagira icyo mbona yo kujya dutanga gutyo gusa wapi kabisa nimba nta yindi nyungu naba ntegereje
nta gikorwa cya koperative gihari mu myaka icumi ariko umunyamuryango we atanga amafaranga buri kwezi ayo mafaranga by'ukuri aho nyura ntabwo twamenya amakoperative ni ngombwa ngo abeho ahubwo tukaba dusaba ko bishobotse habaho kunoza neza inshingano z'amakoperative zikubahirizwa umunyamuryango akajya muri koperative yumva ko ari inyungu abonye nk'uko itegeko rivuga ariko ubu tujyamo ari nk'ubuhungiro kugira ngo byibuze tugeremo byitwe ko turi muri koperative ariko nta nyungu nta musaruro dutegereje kuri koperative bishobotse ko habaho gukurikirana amakoperative dusaba n'ubuyobozi bwite bwa leta badufasha gukurikirana abantu bashobora kuba bafite iyo mitungo y'amakoperative igashyirwa mu bikorwa biha inyungu umunyamuryango
ikintu numva cyahinduka numva abayobozi dufite baza bakatubwiza ukuri icyo dukwiye gukora kandi bakatwigira umushinga ufatika watubyarira inyungu nk'uko n'ubundi tuzanga mu kazi k'umotari tuje gushaka inyungu tuba dushaka amafaranga tuvuga duti twiteze imbere ko n'ubundi koperative ikivuze bivuze guhuza imbaraga abantu bagahurira hamwe bakaba bazwi na leta cyangwa bakaba bazwi n'ikindi kigo n'urundi rugaga rw'abikorera nk'urugaga rw'abikorera ubundi abantu bakabona amafaranga bakagubwa neza
ese wakwizera utuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuhaguya uri shati witege iminsi aho enda
bo basanga amakoperative yaba ari nk'agahugu kwako gafite amategeko bwite yako aho baruhira guteza imbere ababayobora bo bagahora hasi barifuza ko byahinduka abamotari basaba ko inzego zihurira ku gufasha amakoperative kwiteza imbere no kwiyubaka zahuza imbaraga mu kumenya ibibazo biyarimo no kuyafasha kubishakira umuti cyakora ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative mu Rwanda RCA kivuga ko amavugurura amaze iminsi akorwa yasize hagiyeho abayobozi bashya badafite imiziro kandi bakoranye neza n'amakoperative bahozemo RCA kandi itanga icyizere ko abanyereje amafaranga y'amakoperative bazayabazwa bakayasubiza ku bushake cyangwa ku mbaraga nitwa Claude Ganza Munyamagana nshimiye cyane mwe mwese mwatanze ibitekerezo muri iki kiganiro nanabararikira gukurikira amakuru n'ibindi biganiro bya Radio Ijwi rya Amerika naho ubutaha
Dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu. Aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Rugaburwe nibyo hanza ibi bizanwa n'abagenzi bo bigutwara umutima wawe. Bikwibagiza umurimo uryaga n'ubutabizi ute umutwe n'umwanda ibitindana n'ubwo byizerwa undi kandi bihira bake aho wenda rugaburwe nibyo hanza ibi bizanwa n'abagenzi bo bigutwara umutima wawe bikwibagiza umurimo uryaga n'ubutabizi ute umutwe n'umwanda ibitindana n'ubwo byizerwa undi kandi bihira bake aho ere umutwe